Ngoja wailo roki Wemigijo
Imba msiki
Ayu gita moroki
Imba kimbo
Angaji njoki bito
Single lo hip hop, black or hip hop, karanya kaki hip hop, numana le hip hop, loyo lo hip hop, mele meyo lo hip hop, ziki wa asili, ziki wa asili, hip hop my site ni logo ya asili, ngoja wailo roki, wemi gijo, ahi gita moroki, chongo lito roki ni jichonchi ni jimboki, idea milioni mejipanga laki laki, ula yo la yo ni mure yo ni tuwaki, mboto koki. Mboto kengari na agaji toxic Ndoto lo kengari na huda keva aliki Ngoto si devano, nyoshi kokai Oroshi mijano, egeshu midai Hali kwa mfano, teni miata mbesai Mbanyalo, panagai, alo mbikiwai Bitu more na, enda o bayani Kore lo ma, kore lo bayani
Toxic,
aranyo singonyo
Toxic,
aranyo singonyo Brando
Imba msiki
Prime.fa
Imba gimbo Toxic
Aranyo zikonyo
Toxic
Aranyo zikonyo Prime.fa
Imba msiki
Prime.fa
Imba gimbo
Imba gimbo Imba msiki Si mwingine nitopa kwenye pina toxic Mini chaligwa kichaga Mini ropa mamba Na hapa sitoki hata bila kukata kamba mandama Na wabamba Manjere Kuanzia na mbere Ase ashena le Okay mpaka kwetu mwika makerere Tunakunyo mbege kiburu machalare Shatat kwa mamangi wafanya biashara Kutoka kule rombo mpaka boma kwa sadala Hakuna masihara huko Kilimanjaro Tuna make money maniga pigia chavo Hata nikiwa town esiri magetoni Mita yangu ngalelo hadi kure ngara mtoni Mini school boy with the big IQ Sina story na staki shule maniga like you Give me that is all give me and make it spicy Make it real quick like a jet I wanna squash it Give me that is all give me and make it spicy Make it real quick like a jet I wanna squash it Toxic
Aranyo singonyo
Toxic
Aranyo singonyo Prime.fa
Imba msiki
Prime.fa
Imba gimbo
Toxic Aranyo singonyo
Toxic
Aranyo singonyo Prime.fa
Imba msiki
Prime.fa
Imba gimbo